SMG.
One for South Splendor.
The two boys in the building.
Ebana Jaguar.
Waliomba nisitambe na watambia, wakiuliza eti oh anajisikia. Mara huku mara kule wataumia, nipo zangu tuna mtoto anakulabia. Ananipenda na hatuna matata,
matata yu yu yu.
Na tunakurara kila ifika kwa weekend. Ila kipita watu wanavunja shingo, na kicheza muziki utapenda kiundo. Yo 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 yo. Kimona watu wanaimba
Kolo Kolomba Kolomba.
Ni mzuli nando na mwita wife
Kolo Kolomba Kolomba.
Oyo, 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 oyo
Kolo Kolomba Kolomba.
Utama pipi sio wa Biggie G
Kolo Kolomba Kolomba.
Sangele, 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 sangele. Sangele, sangele, sangele. Sato kwenyuma
lawama,
mtoto kapewa na mama, kafunzu mafunzo yote,
mtoto huyo
kanipa vyote,
mtoto huyo
sishagi kimoko, napiga mpaka sema ya moto, moto, moto. Wakimwona watu wanaimba
Kolo Kolomba Kolomba.
Mzuri nando na mwita my sugar
Kolo Kolomba Kolomba.
Oyo, 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 oyo. So a Biggie G
Kolo Kolomba Kolomba.
Sangele, 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 sangele. Sangele, 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 sangele.
Wakimwona watu wanaimba
Kolo Kolomba Kolomba.
Mzuri nando na mwita wife
Kolo Kolomba Kolomba.
Oyo, 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 oyo.
Kolo Kolomba Kolomba.
Tamwa pipi so a Biggie G.
Anapocheza na kuwamsha popo basi makofi piga ukisema
ngoma tamu yani ngoma kali cheza unavyotaka
moto na waka maduna wakaka
jamani fire fire kosha shusha na kaya kaya wajomba fire fire kosha shusha na kaya